akkam dursee na fiizaa maa fiizaadha maal odeeffannoo imala akkam isiifatti akkam dursu maamila keenya akkam dursu. Akkam dursee loo fiizaa maa fiizaadha maal odeeffannoo imala akkam isiifatan. Akkam jirtu maamila keenya? Hello? Hello?